nje uone kwamba kuna baadhi ya watu ambao mmewasikia nini ambaye nikisikiza hii hardcore hip hop
BBC
again nahitaji new sounds because I'm a
wananionyesha silaha naonyesha ujasiri wanaponionyesha uwezo na waonyesha umahiri hakika wanakiri na waficha kasiri huu mchezo upo uchi nimekuja kustiri midundo naipitia kinyume kama Naila Witt hii mitindo ilivyoiweka werukia haufiki sione MC wa kundhibiti ndo maana huu nyama naufanya mbele ya laiki wanaojita wakali bila shaka hujanisikia ili swala lipo wazi alihitaji kufikiria ulidhani wajinga wenzako wanaonikimbia mimi ni moto ndio mwenye matako ya sufuria mtoto jeuri simtui mzigo kinizingua na kupasua sikutungii wimbo sina maneno kaki karagosi cha kingo na hizi natembea nazo hata ndizo hata chimbo
yo it's essence element of surprise can't be tested as for sniper top of Eiffel with the mic extended spot him got him like red dead redemption other as for sky with premises devour with the pretenders only difference they diminish from radio wave projection shoot speculator sending signals of hate suspended from lag dangling what's the e4 bands for bars exchange equal tanzania got it swiss taste why you think they pick e4 never mind that anyway pen never get neglect necrophilia if they saying real rap is that narrow down the circle too negative came naturally corruption of the cranium be the cause of the casualty caught in the concoction the envy mixed with entitlement rival men rewriting they verses trying to find they niche pen to pad rehearsing my gloves off trying to hurt them at the weigh in and waiting for audience or pay per view
kwenye hustle najituma kama siasa kukimbizana mimi ni duma kwa mapafu nikizikamata najikunja kama chatu yani mimi kama simba na nguruma mara tatu so utachagua ni tinani kati yao mimi ni fraud my ways au ni man pakiao niko tofauti na nkodopu zaidi yao sina kikosi sina mdosi la ndo balon diao askari mani spafisi machizi mziki ndo vichase si tuongezeche patwish tumejitosa kuikomboa street tumejithatite tekimidi tufenye ya fiti ayo mwili mzima na tattoo cha kibobu ni sawa ndo weke dikipini cha kitovu kujua kidonda cha kikovu magoli kipo wengi wale toko tagundua make mbovu
wanajifanya wanavimba kama simba kwenye mtaa ni wanyama tena pindwa napotimba ni bala hatujagima sisi tuko maskani tumeka wanatinga na bunduki hadharani na shaka wanakuja kukamata push up tishi rote bila sheria kufa tu mtaba tulio saini mnilinde hakuna tu watu gopi tunaheshimu afunyie kumatu meja wana umepari mnapigika mchana kutwa wapenda sifa na mnachoponia njama za rushwa kwa siku mtagonga ukuta mkikutana na wakubwa mnatuonea bure mnajifanya mmevurugwa yaja ulizi shirikishi hatutaki tulinda mita yetu nyi mnaediti majambazi wanamwezi kujongoza bila kiki za kidwanzi mbona mapoti wanasonga alafu sio wazulumati
nategemewa na family so hopeless na shangaa waswahili wanaosema mimi ni jobless na ninginia hewani na more blade mumba mi amenipa wai na nguvu shua mfortnite yamine jenga na kusaidia vyema na banabazi ya fans upenda nita msamaria mwema ila aje zangu na jisaidia chemba mulize black ninja vyema takuambia kwenda na chipua takinzika kama begwa kizingua na zingua singa singa kama mwe usikia uwasili vili vyooza katumbusi nimekuwa na jongoza so kijusi
wabukuzi
maisha yangu wimbo tosha muliza pina babo kuambia nilivo kuwa conscious sukuma nitangosha na jituma nipenyota kama soja na unguluma kula chuma kimenyoka
yo rhythm to the rhyme rhyme to the rhythm I flow to God's three minds escaping from prisons within the visions like in the planetary collisions that make incisions altering your heart's decisions so come follow me where we sip not spill tea and listen the tales of time trails that glisten I'm on a mission that for more you keep a wishing as I travel through sound waves ending up in your transmission I bop to the greatest I make you spaz with my playlist strictly boom bap old school onto the latest a truest rap scholar straight out of Kimara and Smokey Mala I never flip for a shilling or dollar I never will certain niggas need to chill trying to organize a deal no we're not I do what I feel my core remains harder than steel chrome with the chambers who slap the taste out of your mouth if you try to squeal forever underground I shine from the light my black is brighter than the night when I ride I fight with the meanest bite no ring can hold me back I be circling niggas like clocks and cul-de-sacs
boom Jew Ismail L miles abada doni mwenye chada sokoni kama nada vitozi na vidani shingoni na mkaba kinuki kikaugoni wakimada na mbaba niko fasi wakali watoke wapi na wapea shiti za wazi wachote mavi. Child abuser kivipi watoto wakosa kazi, na kichafua drifti wapambe wakaoshe gari. Lay down, nobody move, nobody get smoked up. This is Broberry motherfucker, so Lord every motherfucker. Majungu place niggas watu wa Potary motherfucker. Wanga wana roga ato sari rosary motherfucker. Get me properly, this is not mockery. Naribu muziki vipaji vyenu ni forgery. High all the time uwezi nipata sober me. Na kugusa tukusi save rap, the game is over G.
The soul brother number two, na hii ni tena. Peace kwa machizi wenye pigo za kununa. Niko busy na bumba, usiku silali. Anajua rutona na mwanango Bakari. Sio shwali kutoa majax kwenye K. Hey, bola nijimalizie day. Na kafe nika mchina kanipulizie mwili. Oya nipeni mili so maneno ya mpili. Utamweka nani ukinitoa mimi? Maikamu naokolea kwenye dunda ndiyo mimi.
Sisi tutapenda rap songs na nini nyimbo bazo zina beat kali. Nisikize lunya na hizi sauti zake na kubadilisha. Anabadilisha flows, it's been versatile. Kwa mimi ndo napenda hivo, right? When you ask me about Nicki Mbishi, I feel like oh my god, he's good but then he's so hardcore. Kwa kwa mshema kike kama mimi naona kama hiyo movement kama inanipita. Sasa mnafanyaje ili na sisi tuweze kuwa included na hiyo hiyo message inifikie msichana kama mimi?
Bugger, my sister here is pregnant, and you did it, huh?
Huh? Peter pregnant? Wait now, impossible, are you sure?